proudly accept your nomination for President of the United States.
وان أقبل مع عارسين. shuwanayaashu waxa had iyo goor ay dib u marsiyaan qodobaha ugu fiican laakiin halkan waxa soo weyn looga wada dhursugaya qodobada madaxweynihii hore marka la eego wixii ku dhacay shan maalmood ka hor Donald Trump ayaa qodobadiisa ku bilaabay si dabacsan oo hoose iyo inuu dib u milicsado xanuunkii uu dareemay isu soo bixii sabtidii lagu weeraray musharax madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu yiri
wow what was that It can only be a bullet and moved my right hand to my ear.
وحاسم حي هايين. وحن نكون كرتا حتى حبت كريا. وحن كرو قاد أي يرجع أنت إذا أو أي ديك وذقريين. أنت اللي وجود جرى أسبوع عشر وينها وحال صورة قاط الشركة سور كيسة مدحويني وراء ترامب وحاونا مالين بمالين تقدم بس فيه حسوسين يوفود مشرح وضع أذك adkaysi gale ee aanan u joojinin xabadda gacan ku dhigluhu uu ku dhuftay wuxuuna ballan qaaday inuu xoogaasi ku fidin doono xataa wadamada ka baxsan Mareykanka ee dabada Trump waxa uu sheegay in dagaalka Ukraine iyo isku hor imaadka Israa'il iyo Hamas midna uusan dhici lahayn asagoo oo jooga ishara ku haya arrinka musharax madaxweynaha hore Donald Trump ayaa waxa uu yiri
Spectre of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines.
After the Korea, I am very glad that I am Taiwan, Korea, and the Philippines. I am the man Asia or the I go with the mother of Asia. I am a dunya dunna. We have to see the case of the girl who said the had a dunka. Can we turn the condona? The girl Anan Lamid Ahan Kuinor, some of Toa Hooka, I was a year Trump. qodobada toddobaad ee kor ayuu qoray madaxweynaha hore dalka Mareykanka Donald Trump laakiin hadda waxa ka muuqdo isbeddel xoogan oo u badan dhan diimeed marka loo eego dhimashada oo uu dhawaaday Donald Trump waxa uu yiri
I stand before you in this arena only by the
waxaan hortiina taaganahay meeshan hadda laakiin waxa ku ahatay raxmada iyo awoodda Allah ayadoo lagu helay 34 dambi oo ka dhana Trump ayaa waxa uu ku eedeeyay maamulka Biden in uu marka asuu hubeeyay nidaamka cadaaladda dalka Mareykanka abuureyna sicir barar iyo sidoo kale xuduudaha uu u furay sida uu leeyahay daroogada iyo dadka dambiilayaasha ah musharax madaxweyne Donald Trump ayaa yiri
We want people to come into our country but they have to come into our country legally
waxaan rabnaa in dalkeenna ay dadku soo galaan laakiin waa inaan si sharci ah dalka dadku ay ku yimaadaan Donald Trump ayaa masraxa waxa uu ka sheegay madaxweyne ku xigeenka uu doortay JD Vance waxaana markaasii mar qura isqabsaday sacab sidoo kale tan waxa uu sheegay xaaskiisa Melania oo markaasii sidaas si lamida dadku ay sacab ku soo dhaweeyeen Shannon Bone oo Brain oo isagu ka dhigay jaamacadda Texas wax ayaa sheegay in xisbiga jamhuuriga ay dareen fariin loo wada dhan yahay oo dadku ay qayb ka wada yihiin.
Look how diverse we are in some ways. Look how friendly we are in some ways.
Bal fiiri sida aan u kala duwanahay. Bal fiiri sida aan saaxiibo u nahay annaga. Meelaha qaarkood bal fiiri sida dimuqraadiyiintu ay xasarad u yihiin. Fiiri sida aan u midaysanahay. Fiiri sidaan uga badqabno. Trump sida la filayay uusan gudbinin fariin adag oo minnimo ah falanqeeyayaashu sida ay sheegeen laakiinse qaar ka mid ah wafuuda ayaa dareemay taasi dadku way isu wada imaanayaan annaguna waxaan nahay xisbiga shacabka sidaas waxa yiri mid ka mid ah wafuuda ka yimid gobolka Florida sidoo kale mid ka mid ah ergada ka socota gobolka Wisconsin ayaa iyadoo xiran koofiyad bacaaga ka sameysan oo loo okeysiyay subaga farmaajada waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay dhaqdhaqaaqa mowjadeed ee midabka guduudan ee xisbiga jamhuuriga uu caanka ku yahay iyo Donald Trump iyo J.D. Vance oo loo doortay iyaguna inay aqalka cad ee dalka Mareykanka ay hogaamiyaan